Exclusive from ZambianKids.com.
Banona Chungo, Young Wiz, Steez OG, yeah,
KNB Records.
It's King Natchy on the beat, so you know you're not ready for this.
Chidela Kanye has on free Mandela Kalo limbo salidela Azubo joga bagungena. Chidela Kanye has on free Mandela Kalo limbo salidela Azubo joga bagungena. Chelela, chelela, chelela.
Cash on it.
Azubo joga bagungena.
Push, has, push, has, hustle my blow, hustle big blow. Wake I am blow, hustle my guy, push it my guy. Has, family need help. Shorty want to chill. Need a new ass down, need a new swag. Bitch, I need some lay. Shit, I push him lay. Forget it what he say, forget it what he talk. Jealous people talk, never give up. Get it what you need, what you looking for. Fighting for, fighting for a young wizard, babe.
Chilila.
Anona chungo.
Chilila. Chilela,
hey.
Azubo choka bakungena.
Fumu ka six na piki machiki ni yabali wiki. Before mukuru halida kokoliko saningumu na briki na kiki. Ni big fish na bunga na mutombo liro nizicha kompea na mwene zedidi mairo. Lyose ni makompolisho ni masipesa dine mtu oko kota maningi pakata pafonuri zone. Bana bani tamangila nkakomboka no nyamula magrocery bag. Futi kakomushe na ngubata nda ula fintu viri totally bad. Peni choka pa nyumba ni shinisi vantanti kosi di properly plant. Takonto kama chila yeneti yeza pa family nobody had. Ndaru walanganji bro kupatumba, hey. Addiction ya chakorwa wajunta, hey. Hapa tulima bwana mkubwa,
yes.
Suwa na tuwama tukungwa, nah. Saso vedela peti gevera,
nah.
TV di beti chekera,
yes.
Ima hafu che eti sekera,
yes.
Ili gafu beti na shetera.
Chelela, chelela. Chelela, Azubo choka bakungena. Weini, ni matwika mazaga. Weini, weini, ni mapushinga bala. Weini, chalo zavuta mbuye mkwesele ni madali soyu. Sangangali lepo pachape kupanda asoyu. Mpase ni power. Weu yu mlase ni power. Iyo ranki ni yako munga mashirikari hiyo baraki. Ngala olimba mnyama tazi pekanye ulendo yu ni ulendo limba. Weu yu ni ulendo limba. Aso mne, baza mne, shanja mne, tulukusha mne. Aso mne, baza mne, shanja mune, tulukucha mune. Chelela, 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 Azubo choka bakungena.
Ladies and gentlemen, royalty, the king is here. King Natchy Beats, official.
KNB Records.